ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda. Halkudhegyadaasi waxa ay ahaayeen waxyaabaha dhiirigeliyey 10 haweena oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin guddoonsiisay sanadkan. Abaalmarintan oo lagu magacaabo bilada haweenka geesiyaasha ah ee caalamka, wariyaha v o e da Mike O'Sullivan ayaa warbixinta ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles. Warbixintan ayuuna ka soo diray. Hase ahaatee, waxaa inoo soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23-ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasibad maamuusa magaalada Washington ugu samaysay. Haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii addoonnimada, kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow, haatanna ah ku-xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania. Qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyey ee tagay magaalada Los Angeles waxaa ka mid ahayd haweenay la shaqaysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii, kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sannadihii 1989 ilaa 1999. Markii ay xoogaga Yugoslaafiya iyo Serbiyaanku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyey inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd, waa tan Fred Rusheedi oo arrimahan ka hadlaysa.
And the stories of the mother, the story of the girls, of children, of parents that I heard.
Qisooyinka hooyooyinka, kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay, runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay. Marmarka qaarkoodna waan la ooyaa. Waxaan la qaybsadaa dareenkayga.
Freddy waxay samaysay barnaamij lagu caawinayo quxuntiga gaar ahaan dumarka.
Psychotherapy, medical therapy, legal aid when it's needed, social support as well as
dabiib xagga maskaxda, daween caafimaad, caawino xagga sharciga ah iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awooddooda kor loogu qaado, maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran.
Xasuuqii ka dhacay dalka Ruwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay. Godelevi Mukazarazi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yarayd, iyada oo loo sababaynayo in lagu bartilmaameedsaday howlaha iyadu wada daraaddeed. Hadda waxay la shaqaysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda.
Ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa, kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka, halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay.
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dembi baadha ah ayaa yana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyey. Waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyey sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen, balse ay jiraan weli waxyaabo dhiman.
Laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oon magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa.
Ayman waxaa kaloo intaasi ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan.
Warbixintii wariyaha v o e da Mike O'Sullivan waxaa inoo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur.